yande joni tirminta chapantati studio kala ngo habaruje fulfulde ko watto milioji kebe joyi cede dollar american wono ko dekol jongo wada gambatte alle walutude leydi niger leydi benin dundu ko dollar mscc fa batte dum wada golleji kewdi en nan ko dum lati ilu washington ton en nam non ni ko watto ko babaruji nogay won ko fotto to en nan do so gambatte janginede halaji pereji ko way tawede do fiko darto moddingol e renugol hakkeji sukabe en paman kanyudo ko dum lati yawtal be pinna hande ni studio kalangu yartana ina nordir lay do ina gallinye me fone mayo nokkuto groupement hono biyetedo yettore allan tawa do enda himbe tawa be hen enda be golla kaleji lati du ko do ballaga projet biyetedo 3e ko djawone modon ni misman amadou janganton dido habaruji e fulfulde leydi niger e leydi benin ni be gadi dekol jungo do derol gam batte ala tabintinde hono fawar jondu konna ni ballaga e gollidol dum wadana alarbar kenya sappo ene lew december tan washington galdo lamor leydi amerique nok to hawrine wonna wada do inde leydi afrikañu e leydi amerique den endam milioji kem joy dollar amerikañu won ko wattete gam batte labi gade kañu e nyibdiji goddi gam wallu tugol nani goto e kalodo inde gomnati leydi amerique ko filani tanan fuda ahmed do fi o endam
hawta gollida der sigila MCC caka leydi Niger e leydi Benin tabbintinama misali har ko darata lumaku e yaha wartaji himbe arem en wadi filla tefude company ji kawra gollida labi lumaku caka leydi didi enda koya sembida dum wadi filla du fa hande joddinde labi denaku himbe arem denaku ladde e jaay ganduru didde sadormaji di wonji tagol bakaji gonno gaddana himbe miden he durude du ni fa hande hebude labi ko watta leydi Afrique de en ka endu nati duro go jeven tawra dade Afrique kandu fa hande nani der golle be fedde dental leede duniyaru tawra har ko darata fi dena ko himbe arem
bibe leede Afrique taabe to en Amerika heewbe jeyi darweke to suudu laamu Amerika ten maison blanche le Washington gambatte hollude mette mabbe yaade e noddol galsita gol laami be leede Afrique gollati be mbibe hanan tawe e der majjum den ne kay du de hawre be gadan nani hono al talato sappo tat leur décembre noni nani ko tarnar fude Ahmed Bandimi waddani min min perse fulfulde
bibbe leydi afrika tawabe washington yaade nimbe pelle jinganobe hakkeji bibbe leydi beltaki faysada ko washington gan city horebe leydi afrika wobbe nasir sanding bi leydi senegal nani ko fammini
minen darantobe himbe leydi amin min bi no hani no min gara yottinde boytali himbe amin gan ko gomnatiji di endam biata hana kan won ko bur sulude himbe amin be enda min gari du gan daranade akke ummatore
la jeunesse africaine
succès masra tawade del gubal be ngala elamu chad holi ko seni leydi amerique no yidi wallude afrika hana yolbinande bibbe politique wabbe
les états-unis
s'il vous plaît états-unis de no yidi wallirde leydi afrique de endani du fi démocratie et dena ko hana tokirde nodi woni idi tokirani en badu ni ko fedde denta leydi afrique watti nduko mun der majji
ken sa tempéré
jean simoni kalo do inde gouvernante holi noybe hore be leydi afrika ngasitira
min kettina ke dani de fedde denta leydi afrika watti min kawridi du fedde de gan yewtinaade leydi de kana nodde garto hawrine de enda de fedde de enda wattani tongoni
leydi afrika chapande nay e jenay kambe woni ko joe biden gan city ande hawrinde hantore sappo e joyi lewru december
ele kibar goddo to konna ni hono RSF kam wonno hono fedde le duniyaru na mbi'en to konna fedde duniyaru do fi hokkobe habaruube ngala kerol be burtini kambe to konna ko burtinto hitan war hitan ga yewde leydi fu to won tata do filo yolbi nande himbe hokkobe habaruube ngada golle mu en leydi Niger taama do fawar jondu konna chapande joyi e jenay do leede hemre chapande jetati dun e hisabu ngada do wi'ama ko rawane ko hikka fulay Niger no wonto wonno do filo yolbi nande himbe hokkobe habaruube wada golle mu en be kisege to konna ni ko watto radioji gondo inde ko mu en chapande jeego jeddi wodi leydi ni e fani television sappo e joyi nonno du konna ni hono laabi sappo e jeegon do fi internet hoggol habaruji non e leydi ndi RSF woni fa hande holli wiide ke hono go lewru december no gay didi ko hisa waddi ko watto hokkobe habaruji kemi joyi chapantato e tato latibe nangama e le duniyaru gam batte alle wadde golle mabbe no haniri nonne ele kibaruji fa hande ni se en jewi do fi kokkol kibaruji ni en kala hala hono far joni himbe lati o kobe habruji hawraabe gam batte alle ka en dukona jangina to enan doso ini se fedele duniya hawjini fil ko yartu sukabe yeso e jangina mudun en kanyon won ko hawrbe gam batte be paama do fi hakkeji sukabe enna en be ngatta do konna be penna halaji peneji ko tawte honno hala wakati warde wakati do majjum dun dukona Musa Mohammed Murtala kawono dida bo secretaire general mo fa hande CSC hawjibe fi darto moñentingol kibaruji leedi men Niger halani nana Hadiza Hassan Koro ndedo hawrinna be en ekintinongol
aujourd'hui du fait de l'avancée de la technologie
hande Allah e yadi yeso kebaado harto golli turbe jamaani o habaruji pempeneji din fimun no mauni gam habaruji kewde no jaano garta domum sai to hokkobe habaruji latibe gollal mu en woni hojude habaru e moƴƴinde mo ekintina keba faamude habaruji di kana gongaji fedde ni saflatinde gollatana der lawol renude hakkeji sukabe idun wodi e beydande andal hokkobe habaruji en sukabe de nirte to funden kai miden baba yottade e to yida do misali an ko jewta filla hakkeji sukabe do
nonni fawar joni sud sawar député be do leydi Niger kandu konna be ngadi subaytagol gongan tabintinede laabi cubaadi kessi do fi renugol hono sirdiji bibbe adamaabe to tawafu dum do wari hebbintini lawlo gonnongol don endangol enda gam batte alle be bi hono wakkati mo kalti enna kulle kewde e goldir jamaani naati kase ndu konna kulle kewde saweke der majjum gam batte alle fu dum dogga dum daro dum yahatu no haniri wadi ko be koji goldo lawol wallutude himbe e do fi o enna dum wono ko ANP sarus kawjir kokol kibaruji leydi Niger hal fawar jondu kondo le kibaruji di en jahan ton en dani hono to wite chirozen le region Agadez fa kale hala jande nokuto lekol latina tato enda e do fino hono kuje den andi durobe le koliji mu en hodo e gabno wodi sadano ma sanne sadano maji di kondo heman le koliji din enda ton chirozerin be kali hala be bi hono ba ko ta saro be enda ngala bawde no torro sanne sukabe jangobe watta jande mu hande no wodiri Hamza Dawda kanyo mo directeur kawji le kol chirozerin dida bo nani ko halani Ahmed Felan
en majorité nos élèves
du fan suka jangirde aminde bibbe talkaabe non don wadi golleji gon dimin kandi wadugo der jangirden min kibata lawol ko wadi dum tilo gondo min bi asarobe gadda kemdidi amma no wodi sukaabe dum bulbe sembe gam wakati jugum bibbe garbaabe pummay non ni be garirta jandi minen jama e gomnati hawtade e himbe ballobe be ballirami min moddina jangirde aminde gam jangirde hinde non ko guykaaji e golleji hinyereji wauti wa ede dermu jangirden wala kogol ko min nyagoto ni woni hebugo balla hano moddinol dambule classuji din e finetriji din sabi sarobe ben be gala bawde mu
parce que les parents n'arrivent pas à les faire
nanne faana to agadez gonden ko dubina eno gaydi di hiki hisabu ko wada yaade bibbe adama worbe le region wona himbe ujunaji kemen jaddo himbe ujunaji kemen jaddo be ndi hisamde leydi Niger nenne ne kadi kona hono yaadu yeso mabbe na duudal himbe en de beede ko mu en wala no wadirno no haanirno leydi ko mu wonno wadirni enda don dun no jeewdo fi ko narto cella himbe yerno docteur kawjido fi hono sarus kawjido hisabuji leydi Niger haalir mbietedo Mohammed Lawali Saidu nani ko haalandu fawar joni Musa mama bandi min taada ka
jamaare wurne Agadez limore mun ni holli itane duubi ujunaji e laso e didi himbe ujunaji kema jeegom e laso e tatu e jeenon do himbe milioji laso e na e ko deki wurbe der leedi Niger sembe beydol jamaare Agadez do hemre fu tati to ere e jiddino tawi sembe beydol jamaare leedi Niger di enda do hemre fu no tati to ere e jeenen denne jamaare Agadez de enden ni wala no beydoro fodde no limore hitano duubi ujuna didi e sappo e didi holliri dimol cukabe dubbe deni Allah wadi kudal ko rima funo sellidi kam beydata sembe kudol jamaare region Agadez dumi de en dari imbe no kari cella region o enden kande koto e region nyame
nonni region mo tilaber njaaten ton du konna hono immagol himbe no eggano kuje mudun alle e kipitande kulata ko no wada e guykaaji ko no wada yaade dabbaaji mabbe dum wadi jong oni rewbe taabe le no hodo no egga yaade be nan e ngone be keba chaala sanne gam batte alle be ngala keba ngada bagolleji mabbe mo wono wadde ko waddan tobe du konna ni faawr jong kuntul haaje tadora isiwa har latido goto kaalodo inde rewbe en ton a yeru nani ko haalani banne min Asumana Abubakar edo fi ono wono yaara
Rafi hakkillo fukkiwo ni waddi min do e proje on no wallami e nibani min cuudi to min jotto min kokke nyamande wobbe kay hande ittama e galaybe kokke kasel min on gudi loktorore deni min jehi der mayre min kebay safare min en jaha loktorore mawna den ibe kokka min safare de ibe gudi de be galado de gadana min ordonnance min codowa to deni Allah wadi ada wodi neddo mago gurdo bawde say sudani safare den de awala kowa nonni jodorto e na walla kan arande fu ko min buri yidde woni min kota der wuroji amin dey min gala minenki alawol mum gan fa handen hakkilu fukki mo wartay ba hetti kenga sakiki amin gon der pukkuli o wara
yanka sen dem fardo so njehen wuro tengo gatawani jiya kanale departement mo gaya naati ndukono sen dari wurugo ko heewi e mun dum en fu himbe no nangobe liji wakkati hono jindube mbowno hedde liji di no hande no wodir kan hitani hikka be bi liji ngala fey seeda kala so be gado haajeje mabbe yerno kalodo inde mabbe tedo Mohamadou Sani hanel gungu Mohamad Dantani
banaki sehankal
hikka liji der wakkati o enden ni sayni munyal to bama hikka sanne dundu sabi ko liji di enden gala der wakkati o enden tamtobe be enden sedda sedda ni gonno keba diyan deno yaade hesese liji garta daruji di enden ba paddama de bubboyi fuyno warta liji sedda garta dundu sey tamtobe be enden jaara wuro puro sedda diyan na enden jippake ko liji di enden kebo sadorna amin handen sembe mum fu kan woni Rafi are gollirtede handen du are de enden no caadi de tamtodo du wala taruji duddi wawa hebude liki sanan miden gidi balla mamaruji e ko nandi titta gantamaaji
atame kesu
latol bal tewtol kopma duniyar Qatar ko no wade France hawi Kenya Maroko didi e bolon jonka France kanyo Argentine ka en heddi ka en don ko fottoyto sa Allah jabi nyande Allah sappo jetti lew Desembre fa famé mo hetto kopu en nako hitande hikka joni en janto en danni groupement yettore ala nordire to himbe gonno golla do fila ko norto kaliji projet 3 e kanyon ko walitibe do kujje kewde dum won ko asman sina waddini en pirde dengal fulfulde
nordire lokoto commune jeebo fongo mayo do der hubere nyamaino limte der nokkuje laso e ko deki e projet 3 e mojjini himbe dema keba ko kumtira hajuji mu en der nokkure wadore hectare himbe no dema kulle kewde Amadou Ali indirtedo Alzuma no goto der remobe no kure de enden
son cinirge den suuyen
le wakati o mbi den gatta shu o barjin albacce no heewi ko wattete de jondo le gollal shu o minnati yaade yeso min gatto an concombre em gan awdiri pomme de terre no wonani mi miden bawi gollal mun sanne leedi din do no waggidi
wodin kula gatte normal
Projet 3 e gada mo inde nokkure himbe golla projet o enden ni no wadana remobe kaliji be enden ekkintinoje ko watta be nyanya der golle mabbe de enden Hassan Sunna moteur solidali
gollal kokkol awdiri wadama kambe safare ko warta kulle bonnoje awatirdi yaade mbirgiri jamani dum du sayto be ekkintina do no gollirte kanjum du nimbe fedde den wadana madum gan sembindinde gollal mabbe
membre ce groupement la
der no kure de ni projet 3 eo wasi undu wonunu diyan kejordan ko wada himbe be enden bawa gadi golle deme mu en ganno kure de enden ni no towti mayo gon enden sedda hite pano solaire kan dum woni dum yogira do undu du enden himbe keba diyan ko golle der no kure de enden At-Tahir Idi kawjido fi panoji di enden nani ko famtini do majjum
la sura
do bulli din panoji golliroji enange didi min gattato to bulli din korsu dun du fanden torkoru dun watte panoji didi gatte der mun ko wana nayi hano ko min gadata mayo dum sabu kanka neddo no wawi hebde der lere e terde ndiya meteruji kebbu nayi dey to bulli din kanka burta e terde ndiya meteruji kebbu didi rabi
met kebbu parol ko
golobe irno kuje de enden kappa kula mu en gadanama ekkintinoje do nobe kawjoro are jarnirde mabbe de enden denne be bawon hawjorade no wodiri fi golle mabbe de enden fu yaade yeso
do don ko habru me fulful tili hande seni elen jon kamule de hutne jangon to habru je dengal fulful do ne studio kolango assalamu alaikum balent jangwali